cuka cuka langal don gondon le leddi mali ndi fo e mangal mudu holitindi wi yewtere modon de wattu mudu yottiki dun ak ci de jeune jamma handen mi do wondi do e kanko noddirte do Mamadou Sama Seku Boylo Kasso nyalande nyaaja nyalande hokki kira nyalande
Allah wadi
hono badda
bisilli jawnu fere
ay bismillah wattu jungo maada e mosu on jehen ko yaa
ben mosu ala hande ben memon hala bamgul e golle yalla luntude janginobe murtube be bangal tariki memon hala ben ko wiyete kore duga dum ni jewtinobe mom be jara ben faccitinan en kabar mudun em timdiran kabar sembe caldi bangal Ligue des Champions tubakube
e puddira odo kabaru ko nayri bangal bamde sukkabe hanbe jangindi faabe lomta hono musse ngabe puddube murter mudde ende anda ka fudo haaji
non tigi jawnu fere ben ele talkurundu kambe janginobe jaltinibe dardi sukkabe tilibe jande to ben musselembe janginte yo tinno pati jaba amede e golle ben ko wiyete enseignant volontaire ko
aywa be do sukkabe kanbe janginde be hodo fuube miijido hen kedde mo kanko noddirte Isaka Dambele ko mo sifido hen
ngalali kabaru bamgol golloobe yidube wonde dun yo yimbe le fedde de fu dewri do majjun miden kolibe miden darde mabbe tan pati ben jambam min andon wiide habo men yimbe le nata e fonction publique ana wondi faaju
ko han latade darde sukabe no woteedi kane wadirde le leedi meden di dun won faana batu ngaddo nokko no dirte do gawo le dedo yontere
non tigi men jawno fere faanda mudun landinde be do sukabe bangal woteeji bamgol député en ñandi noga e jena lewru mars warurundu
ay wako na iri bangal hono wayde denago fa yottono jamarde fu hani wurdudi ton do ngurdam lobban dum fu dum halama ley odo botuma be gaddi le odo nokku e ndara wattu jono dum woni yambere festival sur les misères be noddiri dum segu ar ko wonti e wadde wattu jono sukabe jokolbe wombe tombe be gondi e lowdi ton kalisi so wobbe jeyi fa bonnay ni wobbe dum jeyi fa kawrnaya
sala be kay kadi jotade sanne sukabe ubbe ko hewi bamako e nokkuji goddi yalla mbien haybudi motoji be wete parker en be kabe motoji li parking gaji di de nokku kawrtal festival o
non woribe kolitude haybu gongol en way fuddude bunnoga fa yotto tem dressé fa bay hebudi dulle en dedo yambere ko yata uyna chapande jeegom Juliette Koulibaly wonbe o yidi ton
mako do ngomi festival ngaydi fumni wara segu haybure muto ngaji fi fuddi golle o an haba duubi tati joni mi yimbe joyan wondo so gonga o wonko hebete golle o hitane fumni ngada dum mi de bawi hedde ko batoto uyna sapo yottade fa uyna noga nyaloma fu mi de keba hakune uyna tati yaade uyna nay mi de ka mi de bawi hedde uyna mali hema yotade uyna mali hemere sapo ko buri dun jaati wakati no lumo go wordi mi kana bonde yimbe garo
fa hande keddoto segu ngalure ceyde wattu jona en jaara do no finata mabbe ko no dirton kore duga
non tigi kore duga dum woni kam en jewtinobe be ben kanko be jara o goddo to segu ton wonko hali do mu dun hani dun nalado amen Juliette Koulibaly keddano
Korea mana kure duga woni gurdam timine bas kure duga ana jogani dan moone bangal nyifure bas misali mo woni le galleji hakune galleji wana pangado fu way lata do kure duga misali mo kasen woni debbo jogido tidalla haminde yimbe kure duga embe mu inan namo chobbal no dirte ngal dege tagal so yari chobbangal debbo o ana wawi haminde mu wawi hedde bingel bingel kebetenge lato kure duga misali mo goddo woni debbo kamindo ko heewi ga suka o wirfike tagal chukolel gotel metengel tagal dum faddete le nyama kure duga en be banto itam o wurda e mabbe o latto kure duga kanko
dum balu o biga kure duga
wattu jona en jaran yewtere meden de noddirte minimag sukabe wonbe le leedi meden indi fa yotti o mawbe ko heewi mabbe furduwa wadde nyalobo fa hir tawe memay telefoni ngel Sama Seku
tiidi sanne dum kay mi yayi mbawlo de wakati jono kay mi lay fe
ni arado wona ko yafide
wona fe ko yafi
hay bismillah mada hala e
kete ko kamar dum jati bian nyalomo hertanango odo kabaro dum ni nyalade jeegom jiddi e jitti bian jonkay yawde sala en mbaw yari tiagal telefoni nyalomo kurdu tama sukabe ka cultivide ana tiidi keddo ko hebani en kanko Mohamed Agali da do foytango alisisi
bebe ni tourni ko hemmabe hakilaji ma e funuko goddo woni fayso a joti bebe jabata ko dole gere goto min goni bedina kura yimbe lebe fu ani tourni hore mudo telephone ngaji le wi mabbe gollirde telephone latige wajib
minen kay minen nawtoro dum sabi dum fawo min e gollaji amen kewdi ne mbawi yewtidide e giiral amen gombe no kuji goddi
yimbe le fahe wonto boytibe kabaru gollirde telephone ngaji le wi o dembo telephone ngaji ana jogani darne mawne ngurda yimbe hande bande le galleji fayota chuude ecole
le kulede fuf
kuteji e nafakaji woni hen ay halle galle a tawan jon galle o no jogi telephone mudum gindi ko dun nono ko non tamene dum wab jaati wadde hello e le jandeji sukabe
le wi do gotoro en tagal kuteje ko jogani hakune bi adamaku boyde ana gollira telephone ngaydi ana jogi kuteji mawdi bangal hakkila bi adam dum woni ko do gotoro alen tambele sifi
ya payu lugaji fufu ngada ka do kuteji notorgol dabitingol telephone ngaydi kaso labi hendu bi jogata di kay mukay ana anda wiide kuteji na hen fufu bangal hakilo
tagalu andan be kabaru chamal ana nardame golliran telephone ngaydi no modiri fatimi jogo telephone ngaydi bangi amen wakati no meda antone le juude andan be kabaru chamal mikana gollirde no jabbitir telephone ngaydi le wi mabbe mikana andade e telephone ngaydi mikana gollirde didi wakati no de chukki e courant
le on do wattu fu e jara mbirki sembe chaldi aywa sama seku kanko do lamido kabaru fifa wakande mo yottino le leedi maroko do litiwde coupe d'afrique do ko balé be ko do firté nan hani waylitété
non tigi jani en fatino mbien o yelli yo coupe d'afrique meden lato dubi nay kala dubi nay den no sabu yido holiti woni kabaru kebe dum nangay fe hakkilo kambe dum ke en kabaru ballon ronde afrique de kedan nako mohamed soumari hal dum dum do mbien faccitango alcissé
wadda tidala modo bangal kan sabi domne dubi nay fanje jidal hakune bibe leedi balebe ana wodi wana hunde lobbere e juude bibe leedi balebe miden mili bibe leedi balebe hana entere e hunde ko be di dum wara wirfintinde tiagal yagol yeso figol ballon leedi afrique
le sapo jetti lewru fevrier warordo 8e de finale ligue des champions wara fuditinde
non tigi pelle memandirobe woni dortmund e paris saint germain atlético madrid e kanye liverpool dum woni mo sadio mané mohamed salah jangum mudum tottenham njan memandiran e rb lipiz Lipzip, non vi attendez? Lipzip, voilà. Atlanta, nous nous viennent visiter Valence.
No worry sakiraabe kala do bawdon tawede le mali fu e mangal mudum min joti on sane hedade hejo jammi mi tawda do e sama ceku do no boylo mom biami tafa nyalade nyaade nyalade ka faande fiji nokku fati jehe yotere meden no dirten tous o grande e de war Ousmane Niali Bouli e Mamadou Sama Seku